barakacyaasha ku nool kaamsa ku yee magaalada kismaayo ayaa waxay wajahayaan duruufo dhanka nolosha waxaana ku yar barakacyaashan musquulaha taas oo ay keentay inay aada ugu yaryihiin musquulaha loo dhisay mid ka mid a hay-adaha ka shaqeeya magaalada kismaayo ayaa u dhistay musquulaha ay hadda isticmaalaan waxayna ii sheegeen inay aada ugu baahan yihiin in loo kordhiyo musquulaha xaawa cali waa guddoomiyaha barakacyaasha kaamsa ku yee magaalada kismaayo maran booqasho ku tegay barakacyaasha meesha ay ku nool yihiin ayaa waxay idaacaddu wamaga warbixisay baahiyaha ka jira kaamka
musqulo ma aan haysanin kaamamka anaga nagu dheganaan tegaynay hadda musqulo hadda naloo qodahay afar musqulba hadda naloo ballanqaaday la qodahayaa welin ayagan isticmaalkood aan la gelin
guddoomiye marka ma u baahantihi in musqulo kale ninidiso
musqulo kale naloo kordhiyo dadku waa badan yahay hal geesba hadda intaa laga qoday kuwa kale geesas kale jiraan in musqulo loo geliyna waa rabnaa u baahannaha in nalaga caawiyo xagga hooyga ah xagga cunnada cunno yaro ba-anna way ka jirta dad baa dabkooda shidanin oo dabkooda u dinsan saaka shaaha karsanin in nalaga caawiyo xagga cunnada xagga hooyga xagga musqulaha dhan walba waxbarashada in nalaga caawiyaan rabnaa idaacadda waamu way mahadsan yihiin wax isoo wacay maanta oo iisoo lugeeyay nayuu kismaayo shishadeedan jiraa waxa halka maanta kaamka noogu imaaday oo cod naga qaaday idaacadda waamu way ku mahadsan yihiin sharaf bay mudan yihiin.